denhousenamia.com.
Yo, well, yes. Guess who's back? It's your boy, Gido Wakudala. Let's go get him.
Usa konda kulila, atina pressure. Usa konda kutanda ula, atina pressure. Alianza pachala na pressure, bana pressure. Alianza pachala na funto, bana funto. My pressure. Mavuto.
Nija unanjemba usiku bakupela, waendo oda na futi bakupela. Ezo fundo tiako watenga matenda, waendo kereza malaiti noenda. Waesa kulima mvula sipwela, unakula fertilizer mbeu na umbrella. Umesa randiro jino kupinda za renti, gasumu pasa hakupisha kuma 20. Uzaishita pwao na madamu na vana, ndalama mukashbox nazo sisikwana. Veni kamba pano, pressure si masira, so pressure ima konga shemwe waitengera. Waenda sleepover palasi bakupwida, wakupasa skufi zose wasimwela. Kulimwe idili pressure, inga kufale mutu wa zendo kupesha. Ulipa Honda wapunga apongozi, ijani pressure sikuti ningozi. As long ulimo yo pressure ni nomo, izambo kukonga nti uya nomo.
Kulila, atina pressure, usakonda kutanda ula, atina pressure. Alianza pachala na pressure, ana pressure. Alianza pachala na funto, ana funto. My pressure. Mavuto.
Wapweleka moto gazenu wakukisa, malaiti noenda pewa ya makutisa. Ukula kaunga wasoba zangio, nazingiwe pasta unapola zikio. Aya ni mapresha yeti kumana nayo, ya pwele la wose asikusa na mayo. Wakole wa mwa no ivala kunyumba, wakula chikeni makutuma kankumba. Bebi machitika pena unga seke, kwa vene mwaika popata pakeke. Wajameja meti madamu wa isiva, chiza kupereka kumandani maziva. Kukwila one pin no iplo wa same day, kuyamba jobu no pishi wa same day. Ayo ni mapresha yapa no paziko, tisofa na prayer usati na chisko. Ni mazio katuka life ni yokawa, na vova mahala patano takwawa. Mundu ni kulimba life ni ya mapresha, wakai panduka life wa mapresha.
Usa konda kulila, atina pressure. Usa konda kutanda ula, atina pressure. Alianza pachala na pressure, bana pressure. Alianza pachala na funto, bana funto. My pressure. Mavuto.
Yeah, well, yes. So 1+1, once I got a 2. Usofa pressure, mind tiye tu. Ngani mumare, jimuni moche tu. Mukafipanga hiko, no one is a fool. Apodishi pressure, ili we usofu. Sunga vere ati vashitika divorce. Pressure ikapwela, nikana relax. Muri wa vision, mwe muja mutaxi. Planye ikafuta, esa plan B. Kati maganiza, mpaka pressure kungambika. Kala focus, wajafika kufuta. Uzadabu hakudaliza vajauta. Story izibika, knife wetu wale chula. Patisia padomu nunguwa sekula. Mapresha mulife, yanga zule mkuku. Kera chingi kila nikambile mkuku.
Usakonda kulila, atina pressure. Usakonda kutanda ula, atina pressure. Alianza pachala na pressure, bana pressure. Alianza pachala na futo, bana futo. My pressure. Mavuto.
Download music at denhousenamia.com.
Straight from Tulucha Boa Complex. Nyanje head coach. Yeah. DJ Ramota, see you. Mr. Luo. What's up, Zanya? Twitter the future.